Happy birthday, happy birthday.
Nilizaliwa 91 tarehe 8 mwezi wa 8. Asante mama kwa kufanya nionekane. Njaa nyingi ndo zilifanya nipambane kama MC leta mada kwenye stage ni kuchato. Asante kwa wanangu wa Green City. Mana bila nyinyi si mnajua ugari siri. Hapa nilipofika nimepambana sio siri. Alepingwe wana nipeni madiri. Shukrani kwa brother nei wa mitego. Umenitoa nyumbani leo free nation nipo lebo. Huku katis, munis, mambo next level. Mtanisha kuwa danger wala nita mtoto wa devil. Na wenye rosa kukunja wanaona gere. Jisi navo overtake wanauliza huyu kagere. Zishangai kila lancha ugari uko mbele. Piga misele acha ya nyuma ganga ya mbele. Agaste, agaste, agaste. Nane nane agaste, agaste, agaste. Agaste, nane nane agaste, 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 nane nane agaste, 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 agaste. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nikajishangaa, napenda dona sipendi sembe. Kumbe agasti ni mwezi wa washika jembe. Sasa nimekuwa najua wapi mbomoe wapi ni jenge. Mungu kanipa njia snitch acha ni lengwa sina nyota. Nikawambia poa sinajua. Mana kila kiumbe wanza chini na kukua. Hii ni kwa wanangu watu lozaliwa siku wa leo kamela mani. Piga picha kesho tupe na video. Kama una nyama vinywaji keki kata. Ingia kato sio ni aibu kiuno kata. Sio hip hop tu tunacheza dikibao kata. Na kileo simiguse na wembe takukata. Agasti, agasti, agaste, agaste, nane nane agaste, 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 nane nane agaste, 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 nane nane agaste, 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 agaste. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bea City, what up? King Baki, what's up, I lost judge. Robert Aria, just Tita. What's up, Biggie La Bonta, Manager Candolo, Sammy Love. Cheer, Wakudabua.